me menuma enumira omwagara wango moyo chembu denku kubira kasimu munange tunyumye munterere me menuma
ulira me menuma enumira omwagara wango moyo chembu denku kubira kasimu munange tunyumye
Oh, wow.
Twebaza Mukama ku lunaku luno olulungi ng'ennaku z'omwezi 12 Januari omwaka 2024 ffenna obaola abakuweereza eddakiika zino mu maaso go tugenda kubeera n'okusaba okwokuyita mu kiro ennaku z'omwezi 12 nsaba otegeeze mukwano gwo otegeeza munno ennaku z'omwezi 12 Januari ne bw'olaba nkiddamu leme okwerabira ennaku z'omwezi 12 Januari 2024 tugenda bano okusaba okwokuyita mu kiro wano ku kanisa yaffe O Saints Praise and Worship Church esangibwa Kiyenje potuuka e Luweero mu paaka bava e Kampala baba mu bifo eby'enjawulo ng'ojja Luweero tuka mu paaka empya ng'obuuza nsaba kundagirirako Kiyenje oba ku Lady Irene bwetuuka ku Lady Irene bw'otuuka osobola okutulaba era osobola okututuuka ku mubwangu nnyo Mukama agenda kumpeera omusimu ennaku z'omwezi jjaba 12 Januari tugenda kuba n'okusinza n'okusaba mu kifo kino wansi w'omutwe okugamba nti Katonda yeeteeseteese omwaka guno 2024 n'emyaka gyonna gisigaddeyo okuteekateeka abantu be kuba tuli munaku za luvannyuma tuli wansi w'omutwe ogugamba nti
okuzibwa
obujja
bw'oba oyise ku main road oluvaaku balikyewuunya n'okkirira wansi ku byuma oba wakabiisa osanga essomero lye bayita Yellow Max ku Gulu Road kwennyini awo wennyini opposite n'essomero lya Yellow Max ojja kuba otulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tusubwa abaweereza ba Katonda ab'ekyasa kino okukuteekateeka ku lw'okudda kwa Mukama waffe Yesu Kristo oba okuddaabiriza biki ebibadde biganye mu bulamu bwo, biki ebibadde byakaddiwa, obadde osabanga naye owulira tokyabotola tokyabitegeera. Ku lunaku olwo agenda kubangazza bujja ekkanisa ye, so jangu tukunganire wamu tusisinkane omukono gwa Katonda. Nandi kusuubiza abasajja ba Katonda naye ngenda kusuubiza Omwoyo Omutukuvu jangu omusisinkane ate asobole okutuusa wali wennyini ewasisinkanirwa Katonda. Tosubwa tosubirwa ddala abayimbi ab'enjawulo abagenda okuteekateeka okuzza ku nnamulondo ya Mukama. Tobasubwa ekiro ekyo tewandikimisinze ow'oluganda. Gambako maama wo mukwano gwo ne bw'aba mujja omwagalize osanga bw'anazibwa obujja ajja kuviira ku mwami ategeere nti omwami gwendiko si wange. So baganda bange b'oluganda tubaaniriza n'essanyu lingi nnyo ng'ennaku z'omwezi 12 tukiddamu kinyweza 12 Januari tukwaniza ku All Saints mu mannya g'Omwoyo Omutukuvu.